dowladdiina ah oo soo qaban qabiyay maktabka dacwada ee degmada Jamama ee walaayada Islaamiga ah ee Jubada Hoose ayaa wuxuu u soo xiray haweenka daaciyaadka ah ee maamula maraakiista waxbarashada ee ku yaalla degmada Jamama. Duradan oo socday muddo 4 maalmood ah ay haweenku waxa ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah. Gunaanadkii munaasabadda lagu soo xiray dowladda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada ku dhaqan degmada Jamama iyagoo halkaas kula dardaarmay dumarkii muslimaadka ahaa ee dowladda loo soo xiray.
Marka insha Allah ta'ala dowladan 4 ka maalmood socotay oo insha Allah ta'ala gabdhaha degmada Jamama u socotay laguna magacaabo dowladaas gabadhii saxaweeda ahayd Hafso binti Umar shaciirkeedana ahaa faclam annahu la ilaha illa Allah
xilligii horeete oo samir jahiligii oo kaleete xilliyadii aan soo bixin saxwooyinkan islaamiga ah ma aysan jiri jirin xaqiiqatan saas oo kaleete gabdhaha waxaan loo dirsan jiray inay suuqa ka soo adeegaan midda baadiyaha joogta ay ariga raacdo maantana heer waxaan maraynaa la yiraahdo gabdhihii waxaa loo soo gabagabeynayaa dawrooyin ilaahay waxaan idinkaga rajaynaynaa oon idinkaga baryaynaa wixii aad barateen inuu idinku anfaco
gabdhaha daaciyaadka maanta loo soo gabagabeeyey dacwada arrintan qeyrka badan wixii aad faa'iideen guryaha iyo wanaagga iyo ilmihiina iyo raggiina ool noqotaan oo aad reerka aad u jecelnahay
sidoo kale waxaa iyaguna dhankooda hadlay qaar ka mid ah haweenkii doorada la soo gabagabeeyey iyagoo ka warbixiyey waxyaabihii ay ku qaateen doorada muddadii ay u socotay iyagoo maktabka dacwada ka codsaday inuu dooradka noocan ah u soo celceliyo
dowrada waxay socotay 4 maalmood waxaana ku qaadanay mawaadiic iyo duruus kala duwan sida tooxiidka iyo salaada walaaltinimada islaamka iyo muhaadaraad kala duwan
alxamdulillaah ilaah baa ku mahadsan mar walba in lagu soo celceliyaan ka codsaneena walaayada qeyr allah siyo maasha allah
maktabka dacwada ee degmada Jamama ayaa muddooyinka u dambeeyay dardar geliyay dooradka diiniga ah uu qabanayo bulshada ku dhaqan Jamama iyo tuulooyinka hoos yimaada iyadoo hadda horumar dhanka waxbarashada ah laga dareemayo gudaha magaalada iyo tuulooyinka.